Hey, in the remix, 1, 2, 1, 2, 3, in the remix. Fire!
The track slam.
Anyway. No matter what them do, no matter what them say, we keep the fire burn. Anyway. No matter what them do, no matter what them say, we keep the fire burn.
Say what you miss.
Kanja guhinga widubunge zishoronge kakavubi karapfuje ubugasiga yuruboli nitwakina hip hop yo mu Rwanda iteye ishozi iya mbere ya kabiri gatatu nanko Austin icyaka cyaya kakimuhibira karaka tweke instiranga kakajya mu gukaranga boni filimbi y'umukinnye se burya muraho baba modo baba rapa banutse birato baba DJ bacu bararapa n'abahanzi abandi barakonje nk'imiyuga barimo badi YouTube channel TV niko gashinga kanje nyinambi ya badi tanshika masaharaje
nanje moram tibaza nka fata tema jiko nka putu wabinsubiza mushinka kumaguma mushinka kubaguma bakoze bimanukira none ubu ni nyuma bagiye gusyaka injumbu bari kwicoma indumo matipa na kapose buka cyabo bahungu ndibuka UTP sujaka menje pahi bikorwa jene rafite jomba tinda kumba sendi rocha tichaje teza mwa masaje na yatukumo fizina slaya bibuko mbo butunga dimwe Kapiri nzana social nubwo hit ya muteje so Dipicha ya Mexique ansize fantastike Ndi hayu zubu sike Naga uraga hanze nubwo ntu umusane hanu hanze Nta numwe wari ubizi usibye abigire banza bizi
Reka mbigire international mbisibe Ibi bi loco rappers bihanangirize Igihe cyaje business ako nakaze Bamena mo gang byose mwarabyiganye Ninde wari uzi ko tuzabakatira Umunsi twamenye ko mu kidufunyikira Ni mwari muzika ukinye trap ibanye umuco Wo guhakana mutarumva neza ibyari byo Inyoni z'ikinama bahinzi duteranye Umurima wo konwa wose twarazitiye
Anyway,
no matter what them do, no matter what them say, we keep the fire burn.
Anyway,
no matter what them do, no matter what them say, we keep the fire burn.
Say what you miss. Say what you miss.
Ese wari ubizi njye sinari mbizi Nyamwari yabimenya buza hagurisha amazi Nabonye ndara sada narije mega dete Maitre le femme mu kirere n'amakleko Icyacumi muri cyacu ndimo ndagitegeta kuri fone Bufema donke pasta nyibuza kode na zaburi den Ibikari byahinduye ubwogero we fasting the life Ubu camion hit it tight running burning the line E braza foma naza maza Super manager kundi iminsi azi bizaza Hey, nimirishe turuke na ha mu Rwanda Nabaduzi ko yabizi progression Iji kada ungui na ramazi Kubahi byabo ni hami We burn
Ubu tugaturitsa amaraso gada shusha Bani bose bada shushe Igira yuda komereka
I'm on it again Ese waruzi yuko nzahonda busha Ese waruzi yuko nzareka gucoma booster Nzakubita hiti mazi miti mikabarya Na poroposi sate kora voma siga baba Hiti ya mberi bakomye batini shaba Soho yisira gaba jira ngira sama shaza Soho tiwa wabajira ngo ni dalai rama Abafana bandye mazi miti mandayi sana Bari ambi kubusa ngo youtube bitanga cash Hama chano ya tibinga riga na bade kat Nibusha kakungwana ugura jahas Sinza buru mushinga, ititataye saf, saf,